Kinyamakuru izuba nacyo hari inkuru kibaza igira iti se nyuma y'impanuro za Perezida Kagame haba hari ikigiye kunozwa muri gahunda zagenewe abatishoboye. Igitangazamakuru cyagarutse kuri iyi nkuru aho kimbona hari amafoto y'abayobozi mutunga
urabeze muri iki cyumweru abayobozi mu nzego z'ibanze bari hari Bugesera baganira n'undi kuri gahunda zitandukanye bagenda babahana impanuro ibyo ngibyo byakurikiye yuko n'umukuru w'igihugu yagejeje yewe n'ijambo murabyuka ku bayobozi b'inzego z'ibanze bari mu itorero hariya igabiro hari gahunda zirimo gahunda ya Girinka ndetse na gahunda y'ubudeheza nagarutswe cyane muri ibyo bitangazamakuru
ni inkuru iri mu kinyamakuru izuba rirashe umutwe w'inkuru Alphonse yavuze ni uwo ngo nyuma y'impanuro za Perezida Kagame haba hari ikigiye kunozwa muri gahunda zagenewe abatishoboye. Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ivuga ko igiye gukora ibishoboka kugira ngo gahunda zashyizweho na leta zo kuzamura imibereho myiza y'abaturage zinozwe. Ni muri urwo rwego Nyamata mu karere ka Bugesera hatangiye amahugurwa y'icyumweru kimwe ahuje mu bamwe mu bakozi b'uturere twose mu gihugu ndetse n'ab'intara. Igihe Perezida Paul Kagame yasozaga itorero ry'abajyanama b'uturere n'umujyi wa Kigali ryaberegabira mu ntara y'Iburasirazuba yasabye abayobozi bo mu nzego z'ibanze guhangana n'ikibazo cyagaragaye muri gahunda zashyizweho ngo zizamure imibereho myiza y'abaturage. Icyo gihe umukuru w'igihugu yagarutse kuri gahunda ya Girinka yashyizweho hagamijwe kuzamura imibereho y'imiryango itishoboye ariko bikarangira hamwe na hamwe abayobozi bafashe inka zigenewe abo baturage bakazigira izabo. Vincent Perezida Kagame yasabye gushyira imbere inyungu z'umuturage aho kuzibangamira. Ni inkuru ndende kandi ko Nirati Vincent amenyesha ku munyango uhoraho muri Minaroc akaba yari nawe muhuzabikorwa w'aya mahugurwa avuga ko impamvu z'ingenzi zatumye gahunda za VP na Girinka zitagenda neza ari ukubera ubunyangamugayo buke bwa bamwe mu bayobozi ahubwo n'ubunyangamugayo hafi ya ntabwo. Kuburyo ntago wafata umuturage umugeneye inka nurangiza uyifate uyihere umuntu runaka ko muziranye nurangiza uvuge ngo n'ubunyangamugayo
ufite ikiziriko. Wumvise ko hagiye havugamo gahunda z'ibiziriko aho umuturage asaba ibihumbi hari abo batanga 50, 30, 20 wajya kureba rero ugasanga ntabwo ari ukwitwenda ibyo si n'ubunyangamugayo cyangwa ubwo mbona ari ubujura kuko urumva wa muturage wari ukeneye ya nka utabona ifumbire utabona amata ukennye byanze bikunze azarushaho gukena mu gihe inka n'ubundi igiye mu maboko y'abantu bifite.
Ikigaragara ibi ni ibibazo bikomeye kandi bikomereye cyane igihugu. Urumva niba leta ivuga iti hari abaturage batishoboye guhera muri 2006 kugera muri 2017 haratangwa inka zigera ku 350,000 zihabwa abakene cya kibazo cy'imirire mujya mwumva kivugwa hamwe na hamwe cy'abana bagwingira burya hariho n'abantu bakuru baba baragwingiye buryo ikuzura umwana waragwingiye nyine niyo uri mukuru ugenda ibyo bibazo bikomezanya leta ikavuga iti ubu buryo buradufasha kuyikemura ariko noneho baba bakene ntabwo ari imirire gusa no mu rwego rw'ubukungu bazamuke nukuvuga ngo bazamuka n'ubukungu bw'igihugu buzamuke noneho ugasanga za nka cyangwa ya mafaranga yo mu budehe nk'uyu mukecuru ndi kubona bari kuvuga ku kinyamakuru Umuseke aho kugira ngo umuyobozi ayahe wa muntu ahubwo agashyiraho bya bibina by'abaringa mujya mwumva noneho ya mafaranga n'ubundi akagarukira ba bayobozi hari uburyo bamwe mu bayobozi babigenza kugira ngo amafaranga bayahaye abaturage batishoboye ahubwo bayihaye
bakagabagabana hagati yabo ubwo bari mu mwiherero hariya igabiro umukuru w'igihugu yabajije abayobozi bari bahari ariko hari akarere na kamwe natumvamo ikibazo muri izi gahunda za Girinka
nta n'umwe yavuze ati jya kanjye nta kibazo kiri
nta wigeze agaragaza ko ari umwe
ubwo barabyemeye
aho ngeze hose yatukajya kubona ko umuturage yaragurutse ati ndapfuye ndashize ubukene buranyishe inzara iranyishe kandi izo gahunda zihari wajya kureba ugasanga ikibazo gihari nuko izo gahunda zitigeze zigera ku bo zigenewe zagombaga kugeraho noneho izi mpanuro hari icyo zitangiye wenda hari icyo zigiye gufasha abangaba bashyirwa mu majwi abayobozi b'inzego z'ibanze aho bashyirwa mu majwi ibyo bibina by'abarenga nibo babirimo ngira ngo hari amasoko twumvise agiye gufunga imiryango kubera ko mu isanduku yawe nta kintu kirimo
kandi yarafunguye abanyamuryango babitse
wajya kureba ugasanga ahenshi nuko n'ubundi usanga amadeni menshi cyangwa se inguzanyo nyinshi zijya mu bayobozi kuko aribo bavuga ari kwijyana kandi kujya kumwishyuza ntabwo uzaba uri accountant wa sako ngo ujye kwa ari arimo
ndagire nabandi sababonye ko nabandi baratabwa muri yombi nibyo mu minsi cyose twavuze tubigarukaho tuvuga tuti Minaloc ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu kuko niba habayeho échec cyangwa se kunanirwa runaka muri gahunda izo gahunda zigamije guteza imbere abaturage ntabwo tugomba kuvuga ngo ni igitifu gusaba umurenge ngo wakagari ngo wahanaha ngo mudugudu tugende tunarebe hejuru umuntu ubahagarara ni ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu iyo nayo igomba gushyiraho ingamba zo kugenzura itangwa ry'izo gahunda zose
hakabaho
kuko niba zinyuzwa mu bayobozi b'inzego z'ibanze nuko ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu ari nayo izifite mu nshingano igomba gukurikirana hanyuma abura hari ikintu cyiswa uretse ko abantu benshi bakigenderamo hari ikintu cyiswa guca umuco wo kudahana ugakora iperereza cyangwa se ubu ukabaririza ukareba niba hari ahantu runaka hagaragaye ibibazo runaka ugafata umwe cyangwa babiri batatu abo ngabo ukabaciraho umuco wo kudahana n'abandi bareberaho kuko ikintu cya mbere buriya biba bisabwa erega twe gutangazamakuru akazi kacu turagakora tubigarukaho kenshi niba hari aho usanga abantu barwanira ubuyobozi bagurira abantu ngo muzantore muzamumwimwumbwirire bazangire gitifu bazangire
ari uko ushaka gufasha abo baturage gutera imbere
ari uko ushaka guhita uyora amafaranga ugahita uvuga uti dore meya yeye turagenda muri vigo ntibagenda muri vigo nanjye bazahita bayima niba yima dore meya yujuje inzara naha bigenze gutya ugahita wumva ko
inyota yo gukira
kandi
mu gihe gito
ntiwibuka umushahara abayobozi b'imirenge bahembwa angahe 100
bagera muri za 600
600 tuvuge umuyobozi w'umurenge umushahara wari wose ahabwa sibyo tubari ni 600 500 ibintu nk'ibyo niyahembwa ayo mafaranga mbere na mbere niba ari n'inyota y'ubuyobozi ufite niba ari inyota y'amafaranga ubanza urebe umenye amafaranga gitifu ahembwa iyo nzu ushaka kubaka urebe wegere n'amabanki umuntu ahembwa 600 ahabwa inguzanyo mortgage igihe kingana iki ayishyura mu gihe kingana iki bifata iki ubimenye no kugenda uvuga umutwe umwe uzaba wujuje inzu ya 50,000,000 40,000,000 nawe uhera inka batanze z'abatishoboye ayo mafumbire ugasanga bayanyereje byagenze
amasoko se iyo agiye gutangwa mu rwego rwo
kurenga ngo haje ibintu byo kwimura abaturage ugasanga umuntu ufite amafaranga runaka yahaye ruswa umeya w'akarere cyangwa se gitifu umurenge iki agahita bavuga abaturage ahangaha ni muwe muhimutse muri abaturage 15 hagiye gukorwa kubera ko ingingo urabizi yo kwimura urabizi ko itegeko ari uko habagiye gukorerwa ibikorwa bifitiye inyungu rusange z'abaturage nicyo kintu gituma umuturage yakimurwana akajyanwa ahandi ubwo akaba yitwaje iyo ngingo mu kwanga kandi mu by'ukuri ntago ariyo nuko hari umuntu ugasanga ibintu nk'ibyo ni
2014 urumva hagiye gushira imyaka ibiri mu murenge wa Musha muri Rwamagana ni amakuru nahawe n'umwe mu baturage bahari abaturage bakoreshejwe muri gahunda ya VUP bakora umuhanda hari umuhanda bakoraga baharuraga bawutengeneza neza noneho ngo bari abaturage bagera muri 216 abo baturage umuyobozi w'umurenge yarabwiye ati kugira ngo amafaranga rero muyabone kugira ngo muzajye muhembwa ni uko mugomba guhita mujya muri koperative urumva kwinjira muri koperative buri muntu ni amafaranga 1,000,000 ntabwo uhita ukuba wumve
umugabane ishingiro mbega
umugabane ishingiro noneho kugira ngo umuntu afunguze konti muri sako buri muntu ni igiceri niba ari igiceri cya 50,000 niba ari amafaranga 500 kugira ngo umufunguze konti muri sako nyine ya koperative noneho igitangaje kirimo abo baturage baherutse batanga 1,000,000 cyo kujya muri koperative ntayigeze ibaho ntayo bazi urumva kugeza na n'uyu munsi nabaze n'ubaga bati muzadukurikirane mutubarize iyo koperative twari turimo kuba hari n'abakoze iminsi 5 bakabirukana kandi batanze amafaranga yo kujya muri koperative yaje kubaho byaje kugenda bite urumva
baringanye
gukama abaturage koperative zitabaho mbese yari koperative gukora iki ngo twari tuzi ko ari koperative gusa kubera ko twakoraga muri VUP
ariko ahangaha
bavuze ko hari n'abatari nahembwe rero none
gusa icyo nakubwira cyo ntabwo wavuga ngo abayobozi bazakorera mu mucyo abaturage batarasobanukirwa uburenganzira bwabo ngo banabuharanire kuko ibi ngibi byo bita ngo ni ugukorera mu mucyo transparency accountability biba bisaba yuko na wa muturage abaza ati amafaranga tuvuge n'imbara ya VUP bigenda burya kugira ngo atangwe binyura muri izi nzira wa muyobozi nawe ubaye inkundamugayo
yaza gushaka kwebya abaturage abaturage nabo bakamenya guhagarara ku burenganzira bwabo naho niba ugifite abaturage ntawe ngiye kuvuga ngo bijeje ariko batazi uburenganzira bwabo neza nuko ngo na wa wundi uje agashaka kubambura uburenganzira bwe bishanze bikunze abaturage nyumeze ni hahandi uzasanga umutekano ubwira ati byarananye amafaranga barayatwaye ahubwo rero n'ikindi kintu mbona niba ibyo tuba tuvuga ngo imitwe ya politiki ihari mu Rwanda cyangwa izindi nzego zihari na societe civile nabo bashyiremo ahubwo n'imbaraga mu kwigisha noneho abaturage uburenganzira bwawo kuko ari giye n'umuturage arengana akavuga ngo none se hari abaturage mwagiye mwumva
rimwe na rimwe ubuyobozi ngo buriya niko ubuyobozi bubishaka
ngo nuko akabyakira gutyo umuturage hari mwagiye muvyumva mu burasirazuba hari umuyobozi wakubitaga abaturage Alphonse warabikurikije umuturage avuga ati nyine twe twari tuzi
ko twaramenyereye
ugahita
uryama hasi igitifu akajya mu ishyamba agacumura
w'inkuru
ariko ibingibi rero ingaruka zizamo umusaruro uvamo ni hahandi umukuru w'igihugu Perezida Kagame azajya gusura agace abayobozi b'inzego z'ibanze bakarwana n'abaturage bababuza gutambuka ngo bajye imbere bajye kubaza ikibazo urumva kugira ngo utajya kuvuga ko wabuze nka muri gahunda yagira inka umaze imyaka icumi ku rutonde nka wa musaza wo mu Ruhango nabuze nkubwira ejo bundi
hari umuntu watwoherereje ubutumwa mu minsi yashize aguherereza Radio Flash avuga ati muzatubwirira abayobozi bo hejuru cyane cyane Presidence
ibiro by'umukuru
w'igihugu tuzatange oda cyangwa se itegeko cyangwa se bifate gahunda hagiye udusanduku tw'ibitekerezo ahantu hatandukanye hatari ko yadufungurwe n'abantu bo muri perezidansi gusa
bajye bari ujya kugafungura
yaba ari ujya kugafungura ati kubera ko ntago gitifu yakemera ko ushobora kurega ukavuga ikibazo cyabaye mu kagari gitifu ntiyabyire w'umurenge ntiyabyiregera kubera ko azi ko bari munsi ye ubwo niba hari icyabaye munsi ni uko yananiwe w'umurenge ati icyo nacyo meya ntiyakemera ko kimunyura ahubwo kigere kuko kirahisha isura mbi akarere ke
urabona ko
ntacyo ubutegetsi bw'igihugu nawe yavuga ati ibi bintu biri muri turiya tugari bishatse kuvuga ko byananiye bati bijye bifungurwa na
bazanye ibintu biragiye birapfukiranwa
birapfukiranwa ariko rero reka urundi hantu ukareba ntago imirenge yo mu Rwanda 1600
ariko niyo mpamvu haba ikintu cyo bita ngo kwegereza abaturage
ubuyobozi ahubwo ni uguha imbaraga inzozi izo nzego babegereje n'ibi by'amahugurwa bakazihugura hanyuma n'abantu bagiye kujya bagirwa abayobozi bakaba personalite ye izwi uburyo imiterere ye imyitwarire
ye hari gusanga bigoye vita nk'iyi myanya abantu bakora ibizamini natsinze ikizamini biragoye ngo umenye niba nitwara nabi cyangwa se ntitwara nabi keretse wenda iyi myanya idatorerwa bafata umuntu bakamunoma bitewe wenda n'uko babona ubwo bushobozi babufite ariko barabona ko afite ubushobozi ariko ibimurimo we imbere bizagaragara namara kugera mu kazi wa musaruro uzatanga
buriya hari nanone kuri nande hari n'amategeko ya demokarasi abagoranye cyangwa se rimwe na buriya kintu cyose kigira inyungu nziza n'imbi ikintu cyitwa demokarasi kiravuga ngo ntihakaze n'ikintu cyitwa ikimenyane nepotism bivuga ngo njye Peter ndamuzi twarakoranye mureke ari we uyobora hari ahantu runaka cyangwa mureke ari we dufata dushyiremo icyo cyitwa iki ikimenyane kandi muri leta yo mu buryo bwa demokarasi
ibyo
ntabwo byakunda ku rundi ruhande niyo mpamvu usanga hari nk'imiryango itegamiye kuri leta za ONG iyo bashyize umwanya ku isoko bakavuga ngo barashaka communication specialist impuguke mu bijyanye n'itumanaho n'itangazamakuru muri byo bakerekana ibisabwa hasi bagashyiraho ngo nepotism will be considered ikimenyane kizagenerwaho baba bavuga ngo iki ufite diplome mu itangazamakuru cyangwa se n'ibindi bijyanye naryo n'itumanaho n'ibintu nk'ibyo ufite experience y'imyaka itatu mu rugero uri hejuru y'imyaka 25 yesu urabyuje ariko se turakuzi
tuzi ko ushoboye
Peter niba arakoranye natwe ari umuvoro niwe turi bufate ko turamuzi n'ikimenyane
natabasha kubihisha kuko hari ikintu usanga kibabaje wenda dufashe nk'urugero kuri inkuru ku kinyamakuru Umuseke ko inkunga y'ingoboka ihabwa abakuze batishoboye hari abayobozi bayirira ubundi akenshi usanga ku kwezi ahenshi ntabwo ari ibihumbi birenga 12 ku kwezi umuntu umwe noneho muri Kanjongo hari umukecuru mbona mise Bernadette Nyirambara ubukeye mu murenge wa Kanjongo iburengerazuba afite imyaka 90 nawe ari muri aba ngaba ubuyobozi bwaruriye amafaranga ye yuko atishoboye iyo umva umuntu w'imyaka 90 wenda nubwo ataba ku rutonde uyu muntu ubuye ubusanzwe utanamuzi nti wagira impuhwe
oya kuba ambasha kwa afite imyaka 90 yishoye kurusha kandi ufite imyaka 40 ariko igihari cyo icyanaje kigaragara muri yo kuri nuko umukecuru n'ubundi bagiye navuga noneho ubundi cyambere rega n'ukumenya uburenganzira bw'umuntu
ubundi kuki umuntu niba ari ku rutonde amafaranga ntamugire umuntu kibyanze bikunze arasohoka kuri rya zina rye ariko arandi hantaje
kabone niyo yabadasa
uyu murenge wa Kanjongo rero ngo uranacaga higo hariya mu burengerazuba kurya amafaranga y'abantu batishoboye muri gahunda ya leta y'u Rwanda yo gufasha abantu bageze mu zabukuru ndetse n'abatishoboye babagenera udufaranga two kugira ngo babafashe muri Kanjongo rwose ngo iki kintu kireze ko amafaranga ajya mu bayobozi atajya mu baturage muri abo bakene ntibayabona ntabageraho none rero ahantu biba binagoranye nuko leta igiye gukora raporo y'uburyo abaturage bateye imbere uburyo bagenda bazamuka mu mibereho bahera kuri ya mafaranga n'ubundi bagenera umuntu utishoboye urumva uretse wenda nk'uyu nguyu bimenyekanye ubundi abo abaririrwa amafaranga bo ni benshi none uratekereza niba ugiye gusaba wa muntu uri muri ya mafaranga gukora raporo y'uko abaturage bahagaze abateye imbere cyane azahera kuri abangaba amafaranga ye ayarya kuko bizwi neza ko abantu bafite amafaranga bagenerwa niho ujya gukora evaluation nyuma y'imyaka runaka uzasange umuntu uko yari ameze atarajya ku rutonde ari inyuma kurushaho
yasubiye inyuma erega
hanyuma ujya kureba mu bitabo ubone ko imibare yateye imbere ameze neza ibi ngibi rero ukabihuza n'abangaba n'ubundi usanga ngo barya amafumbire barye ariko abayobozi rimwe na rimwe hari igihe usanga
za Kayonza se
Kayonza iyo ngiyo
na za mitiweri yose bakarya ifumbire bakarya ibigori bakarya abo ngabo bavuzwe muri icyo kinyamakuru wagira ngo ntacyo basiga inyuma
nane wajya kureba ku Rwanda ari igihugu kigendera ku mategeko kuki abantu bari mu nzego z'ubuyobozi nk'abangaba icyo kintu cyo ntabwo bagitinye hari ushize minisitiri kaboneka minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yigeze gusanuna bikomozaho ati buriya impamvu ibibazo nk'ibi ngibi by'abayobozi banyereza barya iby'abatishoboye by'utwabo bakarya n'utwo abandi impamvu wenda bicyumvikana ni uko ntawe biragiraho ingaruka ngo bakabarure ni ngombwa kugira ngo wenda gitifu bazagende bateze cyamunara isambu yose kugira ngo ba gitifu y'imirenge cyangwa se ba meya na ba gavana buri muyobozi